this beat, ladies and gentlemen.
Hello. Bestie, no summer, don't remember. DJ, conga, square sound, conga. Hello, conga, square sound, conga. Na pembeni na mtoto shingo yake ya upanga. Hata baba na mama wamekubali enikifa. Mpaka wengine wanataka kuniua kwa mapanga. Katoto chuma kina waka, katoto lawama, katoto matata. Bahati yangu ya mulungue, wenzangu wanaona donge. Wengine huyu mwanamke, wanasema tuwe ndani. Wanasema tuwe ndani minae. Haya basi baby. Shosho, oh oh, shosho, oh oh. Mpaka naogopa. Shosho, oh oh, shosho, waonyeshe. Uwi mama nakufa. Shosho, wapakie na wanjae, jipodoe na wakuone, jitanue kape halai. Ah, dodo, nakupa na mapesa zangue. Wakivimba na wapasuke, maana midomo kama vikasukue. Mtoto ninginiae, tanitoaga na roo. Utavunja mtima wangue, tucheze ana ana do. Wakinuna wanywe panado. Tucheze ana ana do. Wakinuna wanywe panado. Haya basi baby. Shosho, oh oh. Shosho, oh oh. Mpaka naogopa. Shosho, oh oh. Shosho, waonyeshe. Uwi mama nakufa. Shosho, ingola. Shosho, waonyeshe. Uwi. Si umepewa sama. Weka, kwenye mboga iweka. Mbali na watoto ikioneka na italeta zogo. Weka, kisema nataka. Weka, eti kucheza karata. Weka, asante. Kibaja.